This is
an
MUT Radio podcast.
MUT Radio, Stream Nanzia Shape and Own the Future. Sikiyange ngina kunamuke imbatata njalo engomgcibelo kusukela ngo 10 kuya ku 12. Njengamanje ikhona insizwa ekunake sokhuluma nayo laphaya. Kukhona insizwa ekuyona esokhuluma nayo.
But
mfowethu.
Yebo futhi.
Ukhona.
Ngikhona bafowethu niyaphila kodwa.
Hawe mfowethu shukela tiyeni.
Siyaphila amaqhawe kithi. Siyaphila mfowethu.
Mfowethu sikufonela sila emsakazweni omkhulu kakhulu MT Radio ngaphansi kohlela ushunwe ngoma. Sitha sike sizwe ngoba ukhona lapho kwimpucuzeko kwesithathu sibeke njengentatheli evelele futhi MC Dumida ukuthi kwenzakalani zithini inhlelo ukuhamba kanjani linjani isasasa ukugcwala abantu inhlelo ekuhlelwe ngakhona izinga liphezulu kangakanani wasiyazi impucuzeko umcimbi omkhulu ohlonishwa kakhulu la endimeni kamasikandi kakhulukazi nje la eThekwini kulika banana mfowethu. Mfowethu
abasakaze isithuto ngibekela abaphathi ngibekela wonke umuntu ubingelelayo ukuthi andirani mfowamngoni ke into engakusho khona ukuthi nje impela sikhona sikhane sekhona la kwimpucuzeko yesithwele funamhlanje impucuzeko maskandi festival esibona kakhulu ukuthi izinga lingobukhomba ukukhula kakhulu uma ubheka ke solo kuyaqala ke impucuzeko ibanjwa ngayo last hobo ukukhula kakhulu izinga lempucuzeko maskandi festival namhlanje kanti ke nje futhi ke okhomba ukuthi izinga lempucuzeko olukhulile indlela okuthenga amathikithi kulonyaka into engiyibonayo la ikhona nendlela ehleliwe yeinto za online ukuthi igcine kwazi ukuthenga amathikithi okusho ukuthi umuntu ungenali ithikithi impela ukhona ke enye network ngeke ngizange ngimemezeleke lapha emsakazweni ngoba ikhokhile ukuthi ke inhloboni leyo ye network ekwazi ukuthi idayise ithikithi kodwa nje ngakuveza ukuthi inomo phakathi lo ndawana ikhona la kwimpucuzeko fumaskandi festival uma ungena nje lana ungaliphethe ithikiti uzokwazi ukuthi ulithole la kulento ke yalo network leyo uyona futhi ngibawuthi abaxhasa abakhulu ayimpucuzeko maskandi festival kanti ke futhi indaba enkulu ke ekhulunywayo khona la kwimpucuzeko maskandi festival indaba ye golden hour uzokhumbula ukuthi golden hour bejwayele ukuthatha lapha nentsanga uKhuzani uNdlamlenze uPhongose njengamanje ke asazi ukuthi ke izothatha ubani namhlanje bangakacaci nje sike sathi ufaka nemlomo nobaba umcineke washo ukuthi ke akara siqiniseke sokuthi ngempela iGolden Hour iyothathwa ubani kodwa nje umuntu akeze la ekuyona impucuzeko maskandi festival mhlawumbe umuntu uzozibuza ukuthi ke mangathi iGolden Hour angazi iyothathwa ubani uyibanga nobani ngikhumbula insizwa phansi lemzimkhulu madoda umeyogathi nayo ibhekile iGolden Hour kakhulu ukuthi yona ezoyishaya so njengamanje abantu baqalile nje bayatheleka lana ukukhombisa ukuthi vele umcimbi omkhulu abantu abawuthandayo ongasadingi ukuthi ke unandise kakhulu kube mhlawumbe market kakhulu abantu asebewazi abantu nje njengamanje bayathuthuleka khona kanti futhi sokukhumbuzisa ukuthi kuningi okwenzakala eThekwini so nje abantu siyathemba ukuthi bazongena
mfowethu shila ngezokuphepha mntaka baba ukuthi sizokuphepha ezimi kanjani lapho ngathi yazi emcimbini emkhulu njengalena ziyake zibe khona mfowethu iyinkinga ezokuphepha mhlawumbe ziqinisekiswa ngani nalapho kuyona impucuzeko nokuthi ke ikuphi esingakulindela nje osukune namhlanje mhlawumbe okuhlukile kunendlela ejwayelekile noma nje kusayiyona le mpucuzeko abantu bayazi
mfowethu mfana kithi njengakucela kwezona kwezokuphepha mfana kithi uyazi ukuthi ke imcimbi namhlanje mithathu ekhona ethi wenemkhulu uzokhumbula ukuthi kunomdlalo lapha phakathi kweGolden Arrows kanye lapha ke amakhosi uzokhumbula futhi ukuthi iDebe nayiC namhlanje into ekhona indaba enkulu ke ethinta iyona ke iPhinifon Flick ukuvala kwenyanga abantu besifazana ezokuphepha ngeqiniso kakhulu ke eThekwini njengamanje njengatshela wona ukuthi ke ngaphakathi kwimpucuzeko maskandi festival imbomba security iyona ekhona ke eqaphile zokuphepha ukuthi abantu abahambe impucuzeko maskandi festival baphephile bese uyabuya ke lapho sokhuluma ke ngendaba yokuphepha nje emgwaqeni uwonkana waseThekwini iTheku kwelenze into enhle kakhulu uzokhumbuka uzokhumbula abantu ukuthi ke impucuzeko ibijwayele ukubanjwa lapha nendawo la kule ndawo nje ibhekene ngamashi neMoses Mabhida kodwa njengamanje into esiyibonayo la le ndawo lephathi ePeople's Park lebhekene neMoses Mabhida Stadium ayisetshenziswa ke njengamhlanje ukuba wazi nalomdlalo ke bonke abantu ke abaya eStadium bazohamba nje ngokukhulu ukuphepha bazibonke inesidamu kanti nama traffic cop kama police omasipala wethu akukhona la siyabona aphumile ngeenkani impela nje ucabanga uzokwenza izenzo zobelelesi ke hayi angeke zilunge ngoba njengamanje iTheku lenze isiqiniseko sokuthi abantu bakhona baphephile. Umuntu osukayo konkandla osuka kuphi la isuka khona angaqala manje asondele kuphuze kwamaskandi festival. Uzokhumbula futhi ukuthi ke kulonyaka ke bechinde benze ngisho igroup, kunento ekuthiwa ugroup A kulonyaka kubuzeko lapho khona abaculi basafika bezothola khona ithuba lokuthi ke bakwazi nabo ukudlala mfowethu ngokukhululeka bengabhekile ukuthi hey madoda uyabona. So nje nezoqala nje ukuphefoma ugroup A esingabala kuona abaculi basafika abaningi mfowethu ngababala abakhona ke kule island up iyakhona lapha na ku group A.
Mfowethu sabonga kakhulu, mhlambe ubona u group A khona nesebe performile khona noma gakaqala lutho kwenzakalani ngendaba zama performance.
Kulindele ukuthi nje kusukele noma yinini kumanje iartist loqala kungene ke khona la ebukuzwe kwamaskandi festival.
Siyabonga kakhulu mfowethu, sasigoqa ngicela ukuthi uqinisekise noma singesize simemezele leyo network leyo, kodwa kune network eyabaxhasi bempucuzeko ememezele ukuthi sibone umcine ke postile ukuthi kuno umuntu ozofika ephethe ubhopopo emcimbini uzohamba esephethe smartphone. Mhlambe lezo ndaba ungaziqinisekisa uthini kumuntu osahlele ekhaya onobhopopo ofisa ukuthi abe ne smartphone ngelinye lamalanga, mhlambe impucuzeko ingamlekelela kanjani ukuthi abe ne smartphone ngelinye lamalanga?
Uthinta iphuzu elikhulu kakhulu mfana ngithi ke lapho ukuthi ke impucuzeko kwamaskandi festival isho khona ukuthi ke umuntu akazihambele naye lapha ne-smartphone. Impela iqiniso uqhawula ngithi lelo, ngiyakubona nami lokho and sesike sakhuluma nabantu amakhona la abathunyelwe yona le network ukuthi ke ayizokwenza isiqiniseko sokuthi ke abantu kube yiwinela ama-smartphone ngoba bathi inhloso yabo ukhipha abantu ke ku-2G ko-3G bafuna ukubafaka bonke abantu kule network enkulu ke ekuyona ethenjiwe futhi nesheshayo kakhulu kule sikhathi samanje kuthiwa 5G. Iqiniso ngakuqinisekisa mfethu ukuthi ke ikhona inkulumo enjalo and futhi nami ngikhulumile nayo ke le network bashilo bathi impela bakhona abantu abazowina ama smartphone yize ke kuyi program beneqhubeka ngoba bathi into abayibhekile bona ukuthi ke bagcine bekhipha ama smartphone ayimilyoni. So ilokho konje ngingakuqinisekisa mfethu, kodwa hayi ukuthi noma ama smartphone ayimilyoni azokhishwa namhlanje kumpucuzeko, ama smartphone abafele ukuwakhipha abanikeze umphakathi.
Mfowethu asibonge kakhulu mfowethu ngesikhathi sakho mfowethu lohle kakhulu mfowethu lwazi sosithenga sipha lona. Ngiyazi umlaleli lapha ekhaya lapha ekhona usecoshile nje okuningi impela, ngiyathemba ukuthi bayalungiselela nje manje kusondela kuwona nje umcimbi omkhulukazi. Lasebe nathi balithamba amazwe bese singakhona nje impela ngalapho. Lasebe mfowethu sesigoqa abafisa nje ukuxhumana nje nawe ngolwazi oluningi mntababa bakuthola kuphi enkundleni zokuxhumana nokuthi bangakuthola kanjani?
Mvala ngithi ngiyabonga kakhulu, ngisonge ngibonga ithuba. Yabonga ke mfethu abafisa ukuxhumana nami malana nezinto bangathinta lapha inamba lami ethi 0752323282, ngiphinde 0752323282, noma umuntu avele enze into elula kakhulu aphuthume lapha ey'nkundleni zokuxhumana ke it's MCDU ku-Facebook it's MCDU TV Plus, laphana ke ku-TikTok it's MCDU TV Plus, laphana kubona laphana ke u-YouTube izona ndawo lapha ngikwazi ukuthi axhumane nami khona. Angiqinisekise futhi ukuthi ke kwiphini phone flick nakubucuzwe kwamaskandi festival ngizobe ngikhona, abantu ngibasethanga ngibabeka ngokukhona ngokwenzakalayo, sixhumana futhi namaciko siyizwa ukuthi ke izinto zihamba kanjani.
Sicela ishisa mfowethu ungasibambi ngophondo.
Ngizoqinisekisa qhawula kithi ukuthi abantu bazothola ishisa mfana kithi.
Siyabonga qhawula kithi.
Siyabonga kakhulu kubalaleli kakhulu ngethu bangiphelele. Ngiyabonga kakhulu bafowethu e-studio.
Siyabonga mfowethu.
This is a MUT Radio podcast.
Ngiyobisho ke eyo yatholakala lapha.